aan ku bilownay warbixinna loo gudbiyey golaha xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu eedeeyey dowladda Eritrea inay ku lug leedahay colaadda gobolka Tigre ee dalka Ethiopia iyo in ay ku kacday xadgudubyo ka dhan ah bini'aadminimada kuwaas oo loo geystay dad Eritrean ah oo magan gali ahaan ku joogay gobolka Tigre. Wariyaha V O da Lisa Schlein warbixin ay nooga soo dirtay magaalada Geneva waxaa inoo soo koobayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Ergiga gaarka ah ee xaaladda xuquuqda aadanaha ee Eritrea, Maxamed Cabdisalaam Baabeker waa uu ku cusub yahay shaqada, inkastoo uu sanadkii 2017 ka mid ahaa kooxda dabagalka qaramada midoobay ee dalkaasi cunuqabateynta ku soo rogay. Tani oo ah warbixintiisii ugu horreysay tan iyo markii uu mas-uuliyaddan qabtay bishii November ayuu si cad uga hadlay xaaladda. Waxa uu soo bandhigayaa sawirka xun ee dowlad ku kacda xadgudubyo daran oo xuquuqda aadanaha ah iyadoo aan lagala xisaabtamin gudaha iyo dabadaba.
There are no tangible signs of progress or complete evidence of improvement in the internal human rights situation in Eritrea. In addition, Eritrea extended its human rights violations.
Ma jiraan astaamo la taaban karo oo ah horumar laga sameeyay hagaajinta xaaladda gudaha ee xuquuqda aadanaha ee dalka Eritrea. Intaas waxaa sii dheer, Eritrea waxa ay ku baahisay xadgudubyadeeda xuquuqul insaanka goobo ka baxsan dhulkeeda iyo xuduudkeeda, waxayna ku kacday xadgudubyo xuquuqda aadanaha ah oo aad u xun oo ay ka geysatay gobolka Tigre ee Ethiopia.
Baabeker ayaa sheegay in uu helay eedeymo tilmaamaya in ciidamada Eritrea ee ku sugan gobolka Tigray ay fuliyeen weeraro ula kac ah oo ka dhan ah dadka rayidka ah, dil toogasho ah, rabshado galmo iyo kuwa jinsiga ku salaysan. Waxa uu sheegay in sidoo kale ay ka qayb qaateen afduubka iyo in la waayo qaxooti Eritrean ah iyo kuwa magangelyo doon ahaa. Waxa uu si gaar ah walaac uga muujinayaa burburka la sheegay in ciidamada Eritrea ay ka geysteen laba xero qaxooti oo ku kala yaalla Hittites iyo Shimalba ee waqooyiga Tigre, halkaasi oo marti gelinaysay in ka badan 25,000 oo qaxooti Eritrean ah. Xeryahan qaxooti ayaa ku yaalla meel u dhow xuduudka ay wadaagaan labada dal.
I call on the Eritrean authorities to withdraw their forces from Tigray to provide information about the whereabouts.
Waxaan ugu baaqaynaa mas-uuliyiinta Eritrea inay ciidamadooda kala baxaan gobolka Tigre in ay keenaan xogta ama macluumaadka ku saabsan halka ay ku sugan yihiin qaxootiga Eritreyaanka ah ee la la'yahay iyo inay sii daayaan wixii qaxooti Eritreyaan ah ee u xabisan.
Marka laga hadlo xaaladda ka jirta gudaha Eritrea, Baabeker waxa uu sheegayaa in warka keli ah ee wanaagsan ee uu soo gudbin karaahi uu yahay siideynta in ka badan 100 qof oo isugu jira muslimiin, masiixiyiinta ortodoxka iyo Jehovah's Witnesses, kuwaasi oo xirnaa iyadoo aan wax dacwad ah lagu soo oogin islamarkaana aan maxkamad la soo taagin qaarkoodna xirnaa in ka badan 20 sano. Waxa uu dowladda ku burinayaa in ay soo siidayso dhammaan maxaabiista siyaasadeed iyo kuwa loo beegsado diimaha ay aaminsan yihiin ee muddada dheer ee aan la cayimin ku qaadanaya xabsiyo ay xaaladooda bini'aadannimo xun tahay. Danjire Tisfa Mikael Grahatu oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Eritrea oo u jawaabay Baabeker ayaan soo hadal qaadin joogitaanka ciidamada Eritrea ee gudaha Ethiopia. Waxa uu diiday warbixinta oo uu ku tilmaamay mid siyaasadaysan, waxaana uu su'aal ka keenay sharci ahaanshaha waajibaadka ergegan gaarka ah, isagoo golaha u sheegay in ay tahay in la baabi'iyo.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O da Lisa Schlein ee kasoo dirtay magaalada Geneva.